dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
urakoze cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo ya none iri kumwe na bamwe mu baho zari abarwanashyaka b'ishyaka FD inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bagizwa bere n'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha imanza z'iterabwoba n'ibyaha byambukiranye imipaka ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere hari kuwa kane nibwo urukiko rwafashe icyemezo ni nyuma y'imyaka isaga ibiri baburana ibyaha byo gukorana n'imitwe y'iterabwoba no gushaka gushyiraho umutwe w'ingabo utemewe hagamijwe kugira nabo ubutegetsi buriho muri 11 baburanaga urukiko rwagize abere 4 abandi 7 rubahamye ibyaha abere ni bwana Théophile Ntirutwa waruhagarariye FDI mu mujyi wa Kigali Vena Abayisenga waruhagarariye FDI mu burengerazuba bw'u Rwanda Leonire Gasengayire umugore umwe rukumbi mu baburanaga yahoze ari umubitsi w'ishyaka FDI inkingi ndetse na Ernest Nkiko waburanaga ari hanze mubahamijwe icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gushaka kugirana nabo ubutegetsi buriho ni bwana Fabien Twagirayezu na Gracien Sabiyaremye bahanishijwe gufungwa imyaka 12 hari nacyo gihano kinini hari kandi bwana Boniface Twagirimana bitazwi n'ubu aho aherereye uyu wahoze ari vice president wa mbere wa FD inkingi unafatwa nka kizigenza witsinda we na Evode Mbarushimana bakatiwe gufunga imyaka 10 ni mu gihe Norbert ufite amahoro na Papias Ndayishimiye bo bakatiwe gufunga imyaka 7 naho Atanazi Kanyarukiko we akatirwa gufunga imyaka 2 ni hazabu y'amafaranga 200,000 ariko kubera igihe yaramaze mu buroko nawe yahise asohoka dusangira ijambo yagumye kubagizwa bede bagira icyo bavuga ku cyemezo cy'urukiko ku rugendo rwabo muri politiki ndetse no mu munyururu ahazaza habo mu bikorwa bya politiki n'ibindi Madame Victoire Ingabire Umuhoza wahoze ari umukuru w'ishyaka FD inkingi ariko akaza gusezera agashinga ishyaka Darufa mu murinzi naryo ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho aravuga iki kuri iki cyemezo bahaye ikaze mu kiganiro dutangiranye n'abagizwa bere nsaba ko babanza kwibwira abadukurikiye
murakoze nitwa Théophile Ntirutwa nkaba nari mpagarariye ishyaka FD inkingi mu mujyi wa Kigali dore yuko mfungwa
nawe watangira wibwira abakurikiye ijwi rya Amerika
murakoze nitwa Abayisenga Vena nkaba nari mpagarariye ishyaka FD inkingi mu ntara y'uburengerazuba mbere yuko mfungwa
nawe
murakoze nitwa Gasengariro Ntira nkaba nari trezoriye wungirije w'ishyaka FD inkingi
uravuga umubitsi
umubitsi wungirije
kuri uyu munsi rero murabere muri yumva mutembereye kuri Théophile Ntirutwa waruhagarariye FD inkingi mu mujyi wa Kigali
mu byukuri iruhande rumwe byadushimishije ariko by'umwe hariko twasigaranye inkeke yo kureba bagenzi bacu basigaye muri gereza cyane cyane ko tuzi neza ko basigayemo nabo nta cyaha bakoze twaragiye ku mpamvu imwe yo kuhimbirwa ibyaha kugira ngo duhezwe muri gereza ubwo rero uyu mwanya turi hano nta bavuye muri gereza ntitwareka kuvuga ko byadushimishije ariko n'ubundi impamvu yari yatumye tujyayo turacyafite inkeke turacyibaza impamvu baduhimbiye ibyaha isaha yari yose baduhimbira ubwo rero nubwo turaha ntabwo dutuje
naho we
natwe twafunguye koko turabyishimiye dushima n'Imana ariko kuturekura kwacu nkanjye ubwanjye ni ibintu numvise binshimishije ariko binambabaje cyane kubera bagenzi banjye twajyanye kandi dufungiwe akarengane kubera impamvu za politike gusa kuko bashaka gufunga abayobozi bose ba FD inkingi kugira ngo ishyaka barizimye mu Rwanda
umugore umwe rukumbe mu bagabo 10 wowe
nanjye icyambere ndashima Imana kuba nasotse ariko nkongera nkababazwa na bagenzi banjye basigaye muri gereza nkuko nabo twari kumwe mu bigaragara nabo barabere ariko nyine urukiko niko rwabyanze ariko ntitwabura kubabwira ko nabo dufite icyizere kuba twabonye ubutabera ko yenda nabo nibajurira bazabona ubutabera nyabwo
icyemezo cy'umucamanza kigira kiti Théophile Ntirutwa ari umuyobozi wa FD Inkingi mu mugi wa Kigali abaye umwere wumvise muri bo bubayite
mu byukuri byantunguye ariko uruhande runini nk'umuntu warubizi neza ko nta cyaha nakoze numvaga nagombaga kuba ndi umwere koko ariko najya kureba uburyo kinafashwemo uburyo twagiye duteretwa mu buryo butandukanye bikaba bitampaga icyizere cyuko bashobora kundekura byantunguye rero ngendera kuba narafashwe n'ubundi nta kintu nakoze kandi niba mwaragiye mureba abadufashe badukurikiranye hinshi aho twagiye muri gereza aho twabaga turi mu rukiko badukurikiranaga twabirebaga n'uyu mwanya ntituribaza umugambi wabo niba wabo wararangiye natunguye no kumva icyo kibayeho ubwo dutegereje kuzareba ibizakurikiraho
Vena abayisenga abaye umwere ku mutima wawe wumvise ubaye ute
birumvikana nk'umuntu wese uzi gereza icyari cyo ukumva ko ubaye umwere mu rukiko ntabwo wabura kwishima no kunezerwa ariko nkanje uzi ubutegetsi bw'u Rwanda n'inzego z'ubutabera uko zikora kuba umwere ni ikintu cyantunguye cyane kuba bari bamfunga bitewe n'uburyo nafashwemo ntarakoze icyaha bandiga ibintu ntazi numvise bwa mbere ari uko bamfashe numvaga ko n'ubundi badufashe misi yari yo kudufunga cyangwa se kutwica bakavanga twatorotse nk'uko mugenzi wacu twagira Imana Boniface wari vice president w'ishyaka bamukuye muri gereza kugeza ubu twe duhamya ko inzego za leta arizo zamukuye muri gereza tutazabaherereye
nuko wowe
nanje byanshimishije ariko njyewe si ubwa mbere mbaye umwere kuko n'ubundi nafashwe hari haciyeho amezi atandatu aribwo nanone nari nongeye ku umwere ubwo nakurikiranwaga ku cyaha cyo guteza imvururu n'imidugararo mu karere ka Rutsiro aho bari bavuze ko nashishikarizaga abaturage ngo kutumvira gahunda za leta nabwo baza kungira umwere no ku munsi w'ejo nkimara kumva ko nabaye umwere byanshimishije ariko sinabiteganyaga ariko nanone nkibaza nk'ubutegetsi bw'u Rwanda maze gufungwa imyaka igera kuri itanu mbumwere hari byinshi ubona aba yatakaje nari umunyeshuri nari mfite ibintu nkora ikintu kibabaje ni uko leta y'u Rwanda n'ubucamanza bwabo ubutabera badashobora kugena niba bagize umuntu umwere noneho nk'abantu bakurega kuko nabo baburanye utsinze wowe bagira icyo babategeka bigaragare ko akarengane kazacika mu Rwanda
murafunguwe musanze madame Victoire Ingabire wahoze ari president w'ishyaka FD Inkingi yasezeye muri iryo shyaka ashinga Darufa umurinzi ku ruhande rwanyu ikibazo cya mbere murakomeza gukina politiki icya kabiri murakomezanya na FD Inkingi cyangwa murajya muri Darufa umurinzi ya madame Victoire Ingabire
nkuko twabyumvise yabitangaza twari twabiganiriye nawe yabitangarije n'abandi nubwo byari bikomeye kuganira nawe byari bikomeye gutuma naho ariko twariyanjaga amakuru tukayahana tumaze rero gusangira amakuru twebwe nawe n'abandi barwanashyaka twagiye inama yo kuba twakora ishyaka rikorera hano mu gihugu kugira ngo tworoherwe no gukurikomeza politike yacu ubwo rero tuje tugiye gutanga umusanzu wacu dukomereza mu ishyaka Darufa umurinzi
nawe nicyo kimwe
murakoze nk'uko mubivuze twafunzwe turi abarwanashyaka ba FDU Inkingi FDU Inkingi ikaba yari ifite abarwanashyaka mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu ubu ngubu madamu Victoire Ingabire yashinze ishyaka Darufa umurinzi ntago kugeza ubu nkanjye nari nabashe kubyumva neza no kubisobanukirwa mu buryo bwose burambuye n'intego zayo ariko icyo tugiye kureba nge ni ukureba amahame ya FD Inkingi na Darufa ibyo batemeranyijwe ubwo natwe tugomba gukomezanya na Darufa kuko ari twiyemeje kuzana politike hano mu gihugu
ku ruhande rwawe
ku ruhande rwanjye nanjye politike ndacyayikomeje nanjye nubwo nari muri FD Inkingi ishyaka Darufa umurinzi nanjye niyemeje kuba umuyoboke wayo nkafatanya n'abandi barwanashyaka bayo kuko nanjye intumbero yanjye niyo gukora politike igamije kuzana impinduka mu gihugu
ntabwo mushobora kwiyongera kwisanga muri gereza kubera ibyo bikorwa bya politiki muvuze ko mushobora gukomeza
ntabwo mu by'ukuri ntekereza ko hari igihe tutibajije ko ibyo bishobora kubaho kuko twatangiye politike abenshi twayitangiye turi bato twarebaga ibibazo bihari ntabwo nibaza ko twatekerezaga ko nta maho tuzahura nayo. Twari tubyiteze kuva kera, kandi byo bakora byose bibe kutwicamo bamwe, bibe kudufunga inshuro nyinshi baduhohotera, ntabwo bizaduhagarika gukomeza mu murimo wacu wa politiki. Kuko icyo tugamije ni uko u Rwanda rwaba igihugu cy'abanyarwanda, rwaba igihugu buri wese yibonamo, rwaba igihugu gishaka ko umunyarwanda wari wese yatera imbere, gishaka ko umunyarwanda wari wese yiyumva nk'umwenegihugu, gishaka ko umunyarwanda wari wese yavuga icyo ari cyo cyose cyafasha igihugu cye.
Ufite abana bangahe?
Mfite abana babiri.
Uwa mbere afite imyaka ingahe?
Afite imyaka 7.
Ugeze mu rugo wabwiye kuvuye?
Abana nafashwe ari batoya, byari bibagoye kubyumva. Akenshi mama wabo yababwiraga ko papa wabo yagiye kwiga, nanjye bansura rimwe na rimwe nkashaka amakayi nkabereka ko ntindi kwiga, namwe nimugende mwige. Ubwo rero nagiye mbabwira ko ubu noneho naje nagarutse nje kuba kumwe nabo.
Ibyo bikorwa bya politiki ntabwo wowe ufite impungenge ko ushobora kwisanga bigusubije muri gereza?
Mu by'ukuri impungenge z'uko nasubira muri gereza ntabwo zabura, cyangwa se nkaba ishobora kuburirwa irengero nk'uko bisanzwe bivugwa abantu babura bakaburirwa irengero abarwanashyaka bacu, ibyo ahangaha murabizi muri iki gihugu. Ariko nanone byatuma binci intege zo gukomeza politike, kuko ninjiye muri politike n'ubundi nari umwana muto. Icyanjyanyemo, icyatumye nyinjiramo ntabwo kirarangira kugeza n'uyu munsi. N'uyu munsi mu gihe abanyarwanda batari babona ubwisanzure, intego yanjye no gukomeza politike, kuko aha mu Rwanda dufite ikibazo. Ari umutegetsi afitiye ubwoba umuturage, ndetse n'umuturage nawe afitiye ubwoba umutegetsi. Buri wese ahora afite urwikekwe rw'undi munyarwanda.
Naho rewo ni rewo wowe wahoze uri umubitsi wa FDL inkingi, wowe ntabwo ufite ko gukomeza politiki nk'uko wavuze ko intego ari ugukomeza, ntabwo ufite ubwoba ko ushobora kongera kwisanga muri gereza?
Ubwoba bwo kame umuntu aba bufite, ariko nanone ntibyakubuza gukora icyo ushaka gukora, kuko gushaka no gushobora. Kuko n'ubu ngubu ku munsi w'ejo ubwo nari kurwaga inzego z'ibanze zo mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Kivumu, satangiye guhibikana ngo zishaka kumenya aho ndaye, aho ndi, ngo abaturage batanga amakuru. Ngo ntibyanca intege, kuko iyo umuntu agiye gukora politike byongeye itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, kame umuntu aba yiyemeje guhura n'ingaruka, kuko nta muntu ujya ubikora ngo bananirwe kumugendaho. Muri ubwo buryo rero nanjye icyo niyemeje ni ugukomeza politike, kuko icyatumye njya muri politike ntabwo kirarangira. Rero icyo mparanira ni uko impinduka zaba muri iki gihugu, bityo muri muturarwanda wese akagira uburenganzira bimugenewe, ntihakazajyaho ibintu byo kwishisha no kwitinya. Umuntu yumve ko ikintu atagikora nagikora ko biri bugende gutya, ahubwo umuntu akajya akora ikintu kuko yumva ko ari fiyeri wacyo.
Demokarasi kwenda cyane, demokarasi twicira abana, demokarasi twanduzicya, demokarasi twitwa igihugu, demokarasi dutwara ababyeyi rwose irahenda irakanyagwa.
Dukomeje ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika, aho tuganira na bamwe mu bahoze ari abarwanashyaka b'ishyaka FDI inkingi, bagizwa bere n'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruri i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Abo ni Bwana Theophile Ntirutwa wahoze akuriye ishyaka FDI inkingi mu mujyi wa Kigali, ndetse na Bwana Vena Abayisenga wari ukuriye ishyaka FDI inkingi mu burengerazuba bw'u Rwanda, ndetse na Madame Melonire Gasengayire wari umubitsi w'ishyaka wungirije. Aha bagizwe abere ku byaha byo gushaka gushyiraho umutwe w'ingabo utemewe hagamijwe guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. None musangiza abantu gatoya, gukora politiki mu Rwanda byongeye itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho bimera bite?
Mu by'ukuri ni ibintu bikomeye cyane. Umuntu ahuriramo n'ibibazo byinshi, bibe ku giti cye, ku muryango, ku nshuti. Ariko abanyarwanda twese tubihagaritse, igihugu cyazaba umwijima. nubwo bikomeye rero nta bandi bantu bazava mu kindi gihugu ngo baze kudufasha kubaka igihugu cyacu, nitwe tugomba kubikora nubwo hari ababibangamiye. Mu by'ukuri birakomeye cyane kubijyamo, nuko witeguye kujya muri gereza kuyitegura, bamwe na bamwe bagashimutwa ntumenye iyo bagiye, n'imiryango ntizabashyingure, abandi bakicwa, imirambo ikaboneka. Ntabwo nabibara nk'ibintu byoroshye ku ruhande rwanjye, nubwo yuko umusaraba ariko nta wundi twawuha, ni uwacu abanyarwanda.
Naho ku ruhande rwawe gukora politiki uracyari umujene bimera bite?
Mu by'ukuri gukora politiki hano mu Rwanda ntabwo navuga ko ari ikintu cyoroshye, kuko akeshi muri iki gihugu twese turimo nk'abanyarwanda kugikuramo politiki biragoye. Ariko abanyarwanda icyo ushaka kugira kigerweho ni wowe ukigiramo uruhare. Uko u Rwanda twifuza ko ejo hazaza rwazaba ruri, ni abanyarwanda bazabigiramo uruhare. Bityo rero nanjye ubwanjye nzi ko kuyikorera hano mu Rwanda harimo inzitizi zikomeye, aho abantu bamwe bashobora kuburirwa irengera, abandi bakicwa nk'uko bamwe muri bagenzi bacu byagiye bibagendekera, abandi bagafungwa bazira ubusa nk'uko natwe byatugendekeye, tukaba tumaze imyaka ibiri irenga muri gereza, nafunzwe ndi umunyeshuri, nagomba kuba narangije kaminuza, ntabwo byashobotse. Nanone niyo uri gutera imbere hari nivugezeho bashakisha uburyo leta yagusubiza hasi, ariko leta uko byagenda kose igomba kumva ko opposition zigomba kubaho, ndetse bakemera gukorana n'abo batavuga rumwe, bakemera koroherana batabangamiranye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko bose intego bashaka ni uguteza imbere igihugu cy'u Rwanda, kandi bose ni abana b'abanyarwanda.
Ku ruhande rwawe gukora politiki bimera bite?
Gukora politiki ni inzira ndende mu iki gihugu, kuko nk'ubu ngubu yaba njye ya muryango wanjye nta muntu ushobora kujya gusaba urupapuro rumwemera kujya mu kindi gihugu ngo barumuhereze. Nta gikorwa ushobora gukora cyaguteza imbere batakigenzeho, ibintu byose usanga ubihezwaho kandi nawe uri umunyarwanda. Usanga niba ujya ku ishuri ntushobora kuganira n'umunyeshuri ngo akwisanzureho, umuntu uwo ari wese abagutinya, aho unyura hose baba bafata dore wa muntu nivugana nawe barantambikana.
Ntushobora kubivamo se ko numva bisa no kwiyahura?
Iyo ukora ikintu kikurimo ntabwo aba ari kwiyahura, ni uburenganzira urimo guharanira, uburenganzira bwawe.
Mugerageze kutwinjiza muri gereza, winjiye muri gereza umunsi wa mbere Bwana Théophile Ntirutwara uhagarariye ufite inkingi mu mujyi wa Kigali, umunsi wa mbere muri gereza warumeze ute?
Ni umunsi umuntu atakibagirwa, ni umunsi ugoye. Ugeze muri gereza ukinjira kureba umubare w'abantu baba barimo ni ibintu bitungura umuntu wese utaragera muri gereza. Kiba hanze natekerezaga ko hafunze abantu bakeya, ariko ubwo ninjiraga muri gereza, ninjiye muri gereza ririmo abantu bari hejuru y'ibihumbi bitanu. Kwinjira rero mu gipangu kirimo abantu ibihumbi bitanu bababaye mu buryo butandukanye, harimo abamaze imyaka 20, abamaze iri hejuru yawo, n'ahandi hantu hashyashya ubugeze no gusobanura hagoye mu by'ukuri.
Uje nawe wayisenga?
Kwinjira muri gereza mu by'ukuri ari ubwa mbere, ni ikintu kidasanzwe ububonye. Nibyo uboneramo mu bikorerwa muri gereza nabyo ni ikindi kintu ubutatekereza ko gikorerwa ikiremwa muntu muri iki gihugu cy'u Rwanda. Tuvuga ko cyubahiriza uburenganzira bwa muntu, ariko iyo uhageze ugasanga ibihakorerwa nabyo ubwabyo kubyiyumvisha, wari usanzwe wumva inyigisho zitangwa hanze n'ubutegetsi buriho, ni ikintu gikomeye. Ubwo rero kubera ko ngiye ninjira na hinjiye ku itariki 23 z'ukwezi kwa 2017, ntabwo bwari ubwa mbere ninjira muri peseka. Ubwa mbere ninjiye muri gereza harimo abantu barengaga 8,000 icyo gihe, kandi icyo gihe nari umwana muto. Icyo gihe rero kubyiyumvisha no kubyakira no kureba abantu bafunzwe byari ikintu kigo. Ni nabwo bwa mbere nge nari mbonye abantu b'abasaza n'abakecuru, kuko iwacu nta basaza bahabaga cyangwa abakecuru kubera ibihe byagiye bibaho by'intambara z'abacengezi. Niho hantu nabashije kubona abantu bakuze. Nari nzi ko abantu bari mu myaka 70, 60 bose bapfuye bashize.
Tumve mugenzi wawe Leonire Gasengayire.
Nge ninjiriye muri gereza ahoze ari gereza ya 1930, ariko ntibwari ubwa mbere. Nanjye nari narafungiye kuri gereza ya Muhanga. Magera sinajyaga niyumvisha ko abana bato bafungwa. Nageze kuri gereza ya Muhanga hari mineri, numvaga ko ari njye muntu ufunzwe ndi mutoya. Ku myaka yanjye 20 nari nafunzwe mfite, ariko narajye nsangara bafite imyaka 16, 17. Numva ni ikintu gikomeye cyane. Nari nzi ko abantu bafungwa ari abantu bakoze jenoside, ntabwo nari nzi ko haba ibindi byaha. Ntabwo naratunguwe cyane ariko ejo bundi muri 2017 ngo najyaga gufungwa numvaga ari bisanzwe kuko byongeye nge narahageze sa naho ntafunganywe nabandi kuko madamu Ingabire Victoire yabaga mu gipangu cy'abandi badamu je byabaye ngombwa ko bashaka hani hantu hanje hihariye njya gufungirwa ku yindi nzu yari hari ako twabaga turi abantu batandatu
bishingiye kuki
bishingiye kuko batagomba kumpuzana Ingabire umuyobozi wanjye
icyo wabonye utazibagirwa muri gereza niki mu rugo buzima
muri gereza nabonye ibintu biri ku buryo bukabije nabonye aho abantu birirwa bakubitwa nabonye aho bakora amaseta bakayita amazina yo gukubitiraho abantu gusa sinabara ko muri gereza nahabonye byiza ndetse ko nishuri umuntu abayize havumenye umuntu ni igiki ugiye kuvuga icyo wabonye muri gereza nabonye mu bibi amagereza yo mu Rwanda yerekana ko kuko hari amategeko yanditse ariko adakoreshwa mu Rwanda yo bavuga uvuga ko amategeko y'icaruzo ryahagaritswe ariko icaruzo ribera mu magereza mu byukuri nicyo kintu nabonye cyane gikomeye ntazibagirwa
hari byakubayeho
oya ntabwo byambayeho ariko hari benshi cyane narebaga byabagaho cyane cyane aba batinze mu magereza nkaho inyanza narindi hari ahantu bita ku cyokezo aho bavuga ku cyokezo ntabwo arahokerezwa inyama z'brochette n'ibiki naho bajya kokereza abantu bafata abantu bakabashyira mu mufurege abantu babo bagamazi bakabagaraguramo bagakubita uburyo hari aho bakubita bakajya kwa muganga bakajya kuba doda ni ibintu umuntu areba ntabwo ashobora kubyibagirwa
wabibona ashobora gukubita undi ntacyo yakoze
inshuro nyinshi
abakoze amakosa biba bimeze bite
hari inzego z'iperereza ziri muri gereza iyo bashaka makuru rero nta bundi buryo bayashakamo ni torture
yicaruzo
ni yicaruzo
wawe icyo utazibagirwa buzima bwawe muri gereza wabonye cyangwa cyakubayeho niki
nugera muri gereza ya Nyanza uzasanga bavuga icyokezo nugera muri gereza Mageragireho uzasanga barubatse ikintu ngo ni Yorodani kimeze cyo babatirizamo aho hose na hantu bakubitira abantu
hari byakubayeho ibyo ngibyo
nge kubw'Imana yandinze ntabwo ibyo bibazo nahuye nabyo ariko ntabwo navuga ko ari ubutwari nagize mu kubera Imana
nawe wadusangiza ubuzima bwawe muri gereza icyo utazibagirwa
ikintu cya mbere nabonye kikantera ubwoba naho ubona umubyeyi kumwe n'umwana we ariko akaba adashobora guhura n'umwana we n'umusimu banahura bikaba ngombwa ko babuza kuganira
uravuga bombi bafunzwe
bimeze bombi bafunzwe konje nafunzwe ubwo madame Rwigara n'umukobwa we Diane Rwigara bari bafungiye mu nzu zitandukanye ariko nta wari wemerewe guhura n'undi mwamusuhuza ikindi kintu nabonye naho umufungwa mugenzi wawe nta kintu mwegeze mupfa akagenda akagutanga akagushyira hariya bakagukubita ntago nari nzi ko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda bavuga ko giteba amata n'ubuki bashobora gufata umuntu w'umumama wabyaye ufite abana ufite abuzukuru bakarambika hasi bagakubita aho
warabibonye byakubayeho
narabibonye ari na mugenzi wanjye twabanaga abikoreye
dusoza ikiganiro twavuga ngo ejo hazaza hanyuma urahabona mute Théophile Ntirudwa
mu byukuri biragoye kureba byahazaza na cyane ko tuba mu mitego myinshi ariko dukurikije ko ibyo dukora byose ari ugutegura hazaza h'u Rwanda kandi heza natwe turi abanyarwanda duhamya ko hazaba heza
wowe
nizeye ko u Rwanda ko byagenda kose igihe kizagera ejo hazaza kazaba heza ku munyarwanda wariwe wese yaba mu bwisanzure ndetse n'ubutegetsi buriho bugashyira bukabona ko kandi bukemera ko abanyarwanda bose bagomba gusangira ibyiza by'igihugu byaba bike se bumvikanyeho kandi bemeranijweho ndabyizeye ko nubwo bitaba uyu munsi ejo bizaba bigizwemo uruhare n'abanyarwanda muri rusange bose bafatanyije
Leonire Gasengayire
nange ndabona ejo hazaza hanje hazaba heza kuko ntangira politike 2012 byari bigoye cyane kuba uregwa icyaha kivugwa ngo urashaka kugira nabi ubutegetsi buriho ushobora kugirwa umwere ariko ubu ngubu murabona uko byabaye ndatekereza ko n'ibindi bizagera bikagenda neza bakareka tugatahiriza umugozi umwe demokrasi ikamamara muri iki gihugu
abo bahezi yo badutumyeho I'm not
demokrasi irahenda.
Maze kuganira n'aba bahoze muri FD inkingi ubu bagizwa bere, nanaganiriye na madame Victoire Ingabire Umuhoza wahoze akuriye FD inkingi, mbanza kumubaza uko yakiriye icyemezo cy'urukiko.
Ndishimye ko harimo abafunguwe, ariko no ku rundi ruhande ndababaye ko abandi bagumye muri gereza tutanibagiwe na Boniface wabuze kugeza kuri umunota tukaba tutaramenya aho aherereye. Ntabwo ndabona irangiza rubanze ngo nyisome, ariko nakurikira urubanza ibimenyetso ubushinjacyaha bwatanze ndetse n'ibikorwa babarega bose ibintu bise bimenyetso n'ibimwe bagendeyeho n'ibikorwa n'ibimwe ukuntu bamwe rero babibahanaguraho abandi bakabibasiga bamwe bakabaha n'imyaka itandukanye n'ikintu ntarashobora kumva no kwisobanurira.
Mwavuganye n'abanyamategeko babo?
Twavuganye, barimo barashaka uburyo twabona iyo rangiza rubanza cyane kugira ngo nabasigaye bashobore kuba bajurira kugira ngo dukomeze urwo rugamba rw'ubutabera. Ubwo turi kuba twizera ko urukiko ruzakurikiraho narwo n'abasigaye ruzabagera bere bose bagasohora kugaruka mu rugo. Aba mbonaho n'umwanya wo kongera gusaba inzego zibishinzwe kukomeza kudufasha kugira ngo nabone fasi nawe agaruke ajye mu muryango we.
Kugezana n'ubu ntagakuruke aho yabaherereye mufite kuko mwiyambaje inzego zitandukanye ziri mu rwego rw'ubugenza cyahari.
Nibyo urwo rwego twararwiyambaje, nkunda no kujya kuko mpora mu mabazwa mpora. Iyo rero ngiye yo buri gende ibutse nkabaza nta ariko ntagakuru kabone fasi mpora n'umuntu rero mpora nzirikana ntago njya mwibagirwa. Nzi ko abantu benshi babyibajije ko bwa batabantu bari muri FDG wowe uri ubukira w'ishyaka rya Darufa, abo bantu urabavuganira nkandi ndagira ngo mbwire abantu umuntu twajyanye ku rugamba tukaruruhira hamwe sinshobora kumwibagirwa. Ntabwo nzakwima gusaba ubutabera ku bantu bacu bishwe anserime irimine Jean Damascene Siridio, abo ni abantu twaruhanye sinshobora na rimwe kuzahwema gusaba ubutabera kuri bo nubwo bapfuye bakicwa bari mu ishyaka rya FDI nkaba nashyizeho irindi shyaka. Kimwe nuko aba bafunzwe bari mu ishyaka rya FDI, ariko ndi muri Darfa uyu munsi. Ariko ndagira ngo nibutse abo bantu iyo ntaza mu Rwanda ngo nshyire ishyaka rya FDI, abo bantu ntabwo baba baragiye mu ishyaka, nta nubwo barahuye n'akaga bahuye nako. Ntabwo rero ndo umuntu w'ikigwari ujye utererana abantu naruhanye nabo, ntabwo njya mbikora. Ababitegereje ntabwo ndi muri FDI yashyize ishyaka rishya, kandi nabo barwana ishyaka narabasabye ndabwira nti turagomba gufata icyerekezo gishya. Barabinyemerera, bemera ko icyo cyerekezo gishya ngiyemo dushobora kugifatanyamo nta kibazo. Rero ndagira ngo ba bantu bakunda kuvuga menshi batabanje no gusobanuza bamenye ko abarabarwana cyaka ba FDI bari mu Rwanda ari abishwe nzakomeza gusaba ubutabera, ari ababuze nzakomeza gusaba ko baboneka bakagarurwa muryango yabo, n'abafunzwe nzakomeza gusaba ko babona ubutabera.
Urakomeza kugaruka ku ijambo gusaba ubutabera, ese murasaba mugahabwa?
Guhabwa biragoye kuko niba nka Jean Damascene rishwe mu 2016 irimi nakabura muri 2016 kugeza uyu munsi akaba nta kintu na kimwe mu nzego tuzi uko zikora. Nta mushobora kutubwira bati umuntu yishwe n'uyu n'uyu cyangwa buri aha n'aha. Ubwo rero urumva aba 2018 2019 tuzakomeza gusaba kuzageza igihe inzego dufite mu gihugu cyacu zumva ko amategeko ahari agomba kubahirizwa kuri munyarwanda wese, kandi ko ariba buri munyarwanda wese. Abanyarwanda twese tukumva ko dufite inshingano zimwe tukanagira n'uburenganzira bumwe ku gihugu cyacu.
Wagize uti iyo utaza mu Rwanda ntabwo barahuye na kaga. Mu yandi magambo niba navuga ngo wabashyize mu kaga, none nkasubira nti nta mpungenge bafiteho kuba mwakomezanya, cyane kuvuga ko abagiye bakwiyungaho bamwe na bamwe bagiye babuburamo ubuzima bwabo.
Nta mpungenge ifite, abagiye baza tugafatanya urugamba rwa demokarasi turiho bari bazi ko bikomeye. Nabanzaga kubasobanura nkabwira nti urugamba turiho rwo kugira ngo twumvishe ubutegetsi dufite mu gihugu cyacu ko demokarasi tuyikeneye, ko ari itanga amahoro arambye mu gihugu cyacu, nti ni urugamba rutoroshye. Bose bari bazi ko dushobora guhurura n'ibibazo byo gufungwa, bari bazi ko dushobora guhurura n'ibibazo byo kwicwa. Ni kuko nababwiraga nti njyewe njya kuza ibyo bintu narabitekereje nzi ko bishoboka. Nti namwe muzi ko ari urugamba tugiyeho rutoroshye, ko ibyo bibazo dushobora guhura nabyo, ariko ko tugomba gukomeza kuko impinduka twifuza ni impinduka y'umunyarwanda wese, ni kubw'ineza y'umunyarwanda wese, ari uri ku butegetsi ari n'uyoborwa.
Madame Victoire Ingabire Umuhoza arakoze ne nawe udusoreje ikiganiro. Leta y'u Rwanda yo ivuga ko urubanza rwaciwe mu mucyo, kandi ko ubutabera bwayo bwigenga. Shimiye abo twaganiriye bose ndetse namwe mwakurikiye ikiganiro mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mwari na Eric Bagirubusa naho butaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongiye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.